Meet your ass in the building.
Free, 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 free.
So good.
Let's go. Not like a freedom.
Kila siku niligonjo sugu la amani ndo kila kitu tunagombana kama watoto wadogo from chana siku ikifika zogo watoto wamekata tamaa wamezungukwa na mashamba na wanakufa na njaa chapaz mefichwa na mapapa wanajichana kwenye bar mimi na wachana kwenye bars kwa hiyo siwezi kurudi nyumbani na kama nikirudi nitakuwa nimebugi ramani labda mwongeze juhudi kuleta amani tule chakula mezani sisi na nchi jirani Buduki mnachezea kama karata Hili melegea haina haja ya kudata Mke wangu mbele adhira mempakata Mechiko mizigo nimeamua kujikata
Nataka freedom
Kitambo kwenda ngambo kwenda kusaka bingo kwa nibongo mambo hayakuwa mambo tukakoma kiwanja tukajimix kijanja hatukugusa cocaine zaidi ganja na tukarudi home tukabaki kwa wajanja na siogopi umri kwenda ila napenda kadi umri unavyokwenda na milioni kwenye account nazo ziendelee kupanda hapo ndipo swaga zangu utazipenda ha. Kama kawa niwaka niko sawa tena ile kisawa sawa hapa ni kazi na sala sio na dawa bonge la mzinga kitonga na mbunge hakuwawa Yote ni kazi ya Mungu na ndiye anayenilinda siku zote maisha yangu na ambaye anawambua mara zote adui zangu acha mimi nisepe zangu ni mida ya kucheza golf na VIPs wenzangu
ninataka freedom
Siwezi kurudi nyumbani na takwa nimebugira mani ila nakumbuka nyumbani nakumbuka mapenzi nakukumbuka hani nakumbuka malezi ya wazazi pia nakumbuka watoto
Just want to be successful. You know what I'm saying? Mr. Two, Mr. Blue.
Home, home.
That's a chop. That's a chop. That's a chop.